Ayi balekanga imoto eqhubayo ndisikhalelanga impahlo zinxibayo nobubethi luxury culture okanye ushaya ibilabo bubiziwe iAfrika and we sing in the same song. Akukho mali asinamali asifuni mali sifuna ubumnandi. Akukho bumnandi asinamnandi asifuni bumnandi sifuna uthando. Ubiziwe iAfrika, all the same song we all sing. Akukho mali asinamali asifuni mali sifuna ubumnandi. Akukho bumnandi asinanandi asifuni bumnandi sifuna uthando.
So where's the red line?